Sisenyangeni yabantu besifazane ke namhlanje siqedelela eyokugcina intshumayelo kule series yabantu besifazane. Ngesonto elizayo uzoza uBaba Dlamini azoqedela indaba ye-biblical counseling ukuthi simele ukululekana kanjani ngezwi likaNkulunkulu. Then ke ngalamasonto alandelayo soqala i-series entsha yokukhuluma ngokubuya kwenkosi, ukubuya kukaJesu. Sospenda esisiningi isikhathi kukhona sikubuka from imibhalo eyahlukahlukene khona sokwazi ukuthi simele ukulindelani, simele futhi uku-understandani ngendaba yokubuya kukaJesu. Ngiyacela ukuthi namhlanje sivule encwadini ka-1 Timothy ku-chapter 2. Ma ngigcina ke ukukhuluma ngendaba zabantu besifazane okwamanje, ngicabangela ukuthi konje iyiphi indawo e-right yokugcina kuyona. Ngakhetha ukuza kulamavesi lawa aku-1 Timothy chapter 2, sofunda uverse 9 kuya ku-15 khona. Amavesi lawa okungathi uma abantu abaningi benganikezwa ithuba lokudelete something eBhayibhelini, baningi abangathanda ukuzodelete la, bacishe lamavesi lawa ngoba ngenxa yesimo esiphila kusona ne-culture esinayo manje asephenduke aba yilento okuthiwa i-controversial, yaxabanisa. Uthi uma uyikhuluma lezi zinto zivuse uhlevane kwabaningi, kube kuningi ukuphikisana nokwala emphefumulweni yabantu ma bebona lezi zinto izwi likaNkulunkulu eliyikhulumayo la. Kodwa ngiyathanda ukunikhumbuza nina enikholwayo ukuthi yizwi likaNkulunkulu leli esizolifunda. Mhlawumbe singangavumelana ngokuthi kumele ukuchazwa kanjani, kodwa lona lahlwa. Ayikho into uNkulunkulu ayibhalile engenamsebenzi, engenasidingo umuntu angayi kuyisola ngokumelana nayo. Ngakho ngiyanigqugquzela ukuthi nivule inhliziyo zenu ukuthi nikwamukele lokhu uNkulunkulu akushoyo ezwini lakhe. Sesingabuzana nje ukuthi uchaze kahle mawusho leli gama, ngempela lisho lokhu, kodwa lona izwi likaNkulunkulu singamelani nalo ey'nhliziyweni zethu. Kunezinto ey'ntathu esizoyibona zivela la uPawule ayala uTimothy ngazo ukuthi ayale abantu besifazane eFesu, and ngiyakholwa ukuthi nabantu besifazane ePine Town eNew Germany neyindawo around la lamavesi aya apply nakubona bamele ukuyalwa ngazo. Eyokuqala indlela yokugqoka efanelekile. Eyesibili ukuthobela abantu besilisa emshadweni uma ukuthi ushadile, nokubathobela ebandleni eyikhundleni zokuhola uNkulunkulu asuke eyinikeze bona. Okwesithathu ukwazisa ukuthanda, ukuyinikela eyindabeni zokunakekela abantwana nokunakekela amakhaya. Amen. Uyezwa nje uma ngisasho njalo ukuthi awekho amavoti engingawathola. Ngeke ngibe yimeya ngikhuluma kanjalo ngoba i-culture esiphila kuyona iyalwa nalezi zinto. Futhi kuyaqondana ukuthi izona zontathu lezi zinto uPawule abona isidingo sokuyibhala la, kanti izona zontathu futhi lezi zinto i-culture yethu esikhathini esiphila kusona elwa nazo ngempela makuza ey'ndabeni zabantu besifazane. Ngiyacela kodwa ukuthi ke sibuke nje ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngizozama nokunigqugquzela ukuthi kusiza ngani ukumlandela uNkulunkulu kule zinto ayishoyo. Siqale kuverse 9. Kanjalo ke nabesifazane mabagqoke iy'ngubo ey'faneleyo, bahlobe ngokuhlakanipha nokuqonda, kungabi ngey'nwele ey'lukiweyo, ngegolide, ngamapharele noma ngezambatho ey'bizayo. Kepha okufanele abesifazane abathi bayamesaba uNkulunkulu ukuba bahlobe ngemisebenzi emihle. Abesifazane mabagqoke ingubo eyifaneleyo. Leli gama elithi eyifaneleyo yalahleka kancanyana umqondo kwelesizulu. Ngicathi igama elifanele laphana ukuthi eyihloniphekile. Igama uPaul kuyilona alibhala ngempela ngepeni lakhe uCosmio wayibhala isiGreek, kuchaza into ehlelekile eodali. Leli gama elisetshenziswayo makuthiwa uNkulunkulu ngesikhathi edala amazulu nomhlaba ayengena shape kodwa uNkulunkulu wawahlela. Ingakho kuthiwa iCosmos, kususela kuleli gama kuchaza ukuhlela izinto iqondane kahle zime ngononino. Uma ilaplaya ey'ndabeni zokugqoka kusho ukugqoka ngendlela yebo efanelekile, indlela e-decent, indlela ehloniphekile ethi abantu uma beyibuka emphakathini kungabi khona ukusoleka okuba khona lowo muntu osuke egqoke kanjalo. Yamukelekile. Uma ufuna wesingisa amagama ungathi indlela e-appropriate. Akukho okuphoxayo ngayo uma uhlangana naye umuntu egqokile ngaleyo ndlela. Kanjalo abesifazane mabagqoke ingubo eyihloniphekile. Mayethi mabahlobe ngokuhlakanipha. Lela gama elithi ngokuhlakanipha uma uliyise esingisini lichaza imodesty. KwisiGreek u-idos ochaza unikeza umuntu umqondo womuntu onamahloni. Iba nesithombe somuntu othi noma ukhuluma naye uyasaba ngisho ukubheka emehlweni, ubheke phansi engathi kukhona into anamahloni ngayo. Kodwa ke translator leyo nto ke kuthiwa indlela agqoke ngayo. Ugqoke ngendlela sengathi unamahloni, sengathi uyafihla, sengathi ubheke phansi kwi-choice yakhe yeyingubo ayigqokayo nezinto ayigqokayo. Kukhona i-sense of shame. Hayi shame ngomzimba wakhe, hayi ukuthi unamahloni ngomzimba wakhe, hayi ukuthi unamahloni ngokuba umuntu wesifazane, kodwa ugqoke ngendlela enamahloni ukuthi kungakhona umuntu olimalayo ngenxa yendlela nagqoke ngayo. Ugqoke ngendlela enamahloni ukuthi kungaba khona ihlaze liba khona because of indlela nagqoke ngayo. Lisho njalo leli gama la elizulu elitranslator lithi ngokuhlakanipha. Abesifazane mabagqoke ingubo eyihloniphekile, mabahlobe ngendlela okungathi banamahloni ukuthi kube khona ihlazo eliba khona. Iy'ngubo zabo azibe modest, zisabe ihlazo. Bese eda ukuthi nokuqonda. Uyalibona iBhayibheli lakho. Kanjalo besifazane uvesi 9 lesawufunda, mabagqoke ingubo eyifaneleyo, bahlobe ngokuhlakanipha nokuqonda. Mayethi ukuqonda ukhuluma nge-self control. Abantu besifazane abagqoke ngendlela eveza ukuthi ba in control of themselves, ba abantu abayilawulayo. Abalawulwa isifiso sokuthola i-attention. Abalawulwa isifiso sokuheha abantu besilisa ngemzimba, abalawulwa iy'nkanuko ey'ngafanelekanga. Uma igqokile uyabona ukuthi umuntu oyilawulayo lo. Azikho iy'nto ey'thize ezinye ezimkhontrolayo, kodwa u-in control of herself uyambona ngendlela agqoke ngayo umuntu wesifazane. Lichaza lokho leliya gama leliyana uPaul alibhalayo. Ngey'nsuku yikaPaul leyo nto, ngoba siyawazi umlando, uyayichaza ukugqoka, babegqoka amarobha, ngithi ngisho namadoda ayigqoka amarobha, kodwa ayikhona amarobha abantu besifazane ayekhava yonke into. Umuntu wesifazane wayebukeka egqoke ngendlela engafanelekile, ngendlela engalisabi ihlazo, enganayo i-self-control. Umuntu wesifazane owayegqoka arivile into ey'thize angagqokileya robhi yayijwayelekile, abantu besifazane babekhava yonke into. Babekhona-ke nababengagqoki kahle abantu besifazane. Yingakho uPaul ebhala lamavesi lawa, ngizontshela some more ngabo. Kodwa into engifuna uyinotice before siqhubeke, kuverse 10 ubanikeza the positive side. Akufanele bagqoke kanjeyana, kepha abagqoke ngendlela efanele abantu besifazane abathi bayamesaba uNkulunkulu. Izinto abeyibalile negatively uthi akungabi ngey'nwele ey'lukiwe, noma ngegolide noma ngamaparele noma ngeyingube ezibizayo akakhulumuke ngalokuluka esikujwayele babengaluka nje babengenazo leyinwele ezifana nezethu eEfesu ise Asia Minor ile indawo lapha ko Turkey manje banenwele lezabelungu ezehla kodwa into ababeyenza babeyiluka inwele emzibe imvinqo njengathi manluke lokho kude kubizwa ngani sasitha masingi liqala kodwa babekulwa belungu beyimvinqo mase bayagoqa kuphakame kubheke phezulu mase kuphakame kubheke phezulu kwakuba namanetha inet eyigold ababeyifaka la bafakeke nezinye izinto ke nobunye ubucwebe ngaba mapels ngabe yini ababeyifaka la inhloso yomuntu kwakugabisa ngengceba nayo mayenze njalo nokuthi nje angadluli kuthuleke yebona leyo nto mayedlula akekho umuntu ongaphenduki naye I don't see attention lento ayeyenza ilento uPaule abayalayo ukuthi enkonzweni akumelanga benze njalo abangaqhoki ngendlela edonsi attention ize kubona umuntu angaqhoki ngendlela amathu mangibuka nje ubone ukuthi wazi wafuna ukubukwa nokuthi wazi wafuna ukugabisa ngengcebo yakhe ngoba ugqoka yonke into yakhe ewubucwebe azayifaka ngisho einweleni okwakuyinto wathi uPaule ayifanelekile abesifazana bagqoke ingube eyifanelekile bahlobe ngokuhlakanipha ngendlela efihlihlazo hayi ngabani ngendlela abantu abathanda ukubukwa ngendlela enokuqonda abantu abayin self control ayabantu abalawulwa I desire to show off kodwa abantu abayilawulayo bona enye into eyayisuke yenziwa abantu besifazane uma begqoka ubucwebe babeqise bagqoke neingubo eingafanelekile nje uPaule ayibayala kwaku inviter or sexual partner kwakhona inkinga yayikhona kwiRoman Empire ukuthi amadoda angakholwa ayikhululekile ukuthi noma eseshadile kodwa abe nezancinze kwakuyinto ejwayelekile amadoda nje ayenza mawuzu Paule eze ekhipha imiyalo ethi abantu abama elder ayibandleni kumele kube indoda emfazi munye hayi ngoba babejwayele ukuthatha izithembu embusweni amaRoma kodwa kwakujwayele ukuthi indoda ithi nayo umfazi kodwa kube nezancinza ingakho uPaul ethi ayibe emfazi munye kwakukhona ke abantu besifazane ngoba imbhikisho yabantu besifazane akusinto eqala manje kwakukhona abantu besifazane ababethi uma amadoda enjalo nathi sizoba njalo indlela wababona ngayo wababona ngendlela abagqoke ngayo ukuthi noma eshadile kodwa indlela agqoke ngayo iyamema imema abanye ngikhulumlando ethi bazona ningaqali ngicasuka ngakukhuluma ngani ngingixoxela nje ngomlando angaka uapply kunini so babebonakala ngendlela abagqoke ngayo uma kunezi ibonele nje uma ubuka sibala u First Timothy uma ubuka chapter 5 khona kule ncwadi uPaul ekhona abafelokazi abanjalo akhuluma ngabo uthi kuverse 6 ka chapter 5 ubekade ekhuluma ukuthi abafelokazi abanjani bamele ukusizwa ibandla uma sebeqakekile uthi kuverse 6 kepha lowo oyinikela ekutamaseni ufile saphila bayale ngalezinto kuze bangabi nakusoleka khona ba uPaul usebenzisa igama lokutamasa laphayana elichaza ukufeza zonke inkanuko zakho zonke izifiso zakho wenza umathanda abantu ababedlubulundela kwi-authority yabayeni babo bathuma amadoda ededela ukwenza noma kanjani nathi sokwenza noma kanjani nathi soba nazo izancinza zabantu besilisa yayikhona ngempela leyo nto ngalezi yayikhathi mangikhlephela ku 2 Timothy noma ungayanga wena 2 Timothy chapter 3 uPaul ebhalela uTimothy incwadi yesibili uthi kuverse 6 ekhuluma ngabaprofethi bamanga uthi ngokuba kulabo kukhona abacathama bangene eyindlini bathumbe abesifazane abangenasimilo abanyenyithekiswa izono noma bacindezelwe they are burdened by izono zabo beqhutshwa yiinkanuko eyinhlobonhlobo kwakukhona abantu besifazane banezindlu umuntu wesifazane wayingabi nendlu engaganile ngalezi ikhathi babengakwazi uku own property kuveza ukuthi umuntu wesifazane oganile lo kungenze ukuthi indoda isaphila noma indoda isishonile kukhona abafundisi bamanga
abacathamayo bangene endlini bathumba abantu besifazane abangenasi isimilo kwakwaziwa kuyinkinga ekhona emphakathini ukuthi kunabantu besifazane abangenasi isimilo beshadile baqhutshwa yinkanuko enhlobonhlobo baqhutshwa ukuthanda imali inkanuko yokuthanda imali bahlushwa inkanuko yokufuna nje ukunako mhlawumbe ubone ngathi indoda ayimnaki kahle bahlushwa inkanuko nje yokucansi bafuna ukuzanelisa ngendlela engaphandle komshado inkinga eyayikhona eFeso ngakho uPaule uyala besifazane abakholwayo ukuthi bangaqhoki njengalabo mama ngiyayithola bathandekayo ngoba babekhona babegqoka kanjalo uPaule uthi abesifazane abakholwayo nina lesabeni ihlazo endlini egqoka ngayo ningaqhoki njengomama ongasabi ihlazo ngoba vele uyamema ngendlela agqoke ngayo nobucwebe bakhe bukhomba lokho ayekhona namaprostitutes ngalezi ikhathi lezi abantu besifazane babedayisa ngomzimba futhi babegqoka ngalendlela uPaule ayala abazalwane ukuthi bangaqhoki ngayo ngicela ukufundela nje incwadi yesambulo kuchapter 17 uverse 4 ngizokufundela nje mina kukhulunywa ngowesifazane osimbolize umbuso wasezweni and into vele umbuso wasezweni osolwa ngayo izono zokucansi nokuhlubuka uNkulunkulu okungathi ukuphinga ngokomoya uthi uverse 4 wesifazane owayembethe okubukhwebezane nokubomvu ingube ezibizalo zekhuluphola ekhuluma ngazo evunule ngegolide nangamatshe amahle namaparele ephethe inkomishi yegolide esandleni sakhe yayigcwele amanyala nokungcola kobufebe bakhe esiphongweni sakhe kwakubhaliwe igama eliyimfihlakalo elithi iBhabhiloni elikhulu unina wamaprostitute namanyala omhlaba kuvezwe isithombe la seprostitute somuntu odayisa ngomzimba osimboliza ukonakala nje konke kwasemhlabeni kodwa into engifuna uyinotice ukuthi uchazwa kanjani ukuthi ugqoka kanjani ugqokele ingube ezibizayo ngoba ingube ezibizayo ngalesasikhathi zayibonakala kalula ngoba ingubo zayisabiza kakhulu abantu bengaafford ukudaya yayivela ibonakala nje le khwebezane engathi purple nebomvu kuyabonakala ukuthi usozimali le andikwakujwayela ukugqoka kanjalo abantu besifazane abadayisa ngomzimba abaholelwa kakhulu ngomsebenzi wawo wokudayisa babegabisa ngokugqoka le ingube ezibizayo bonakala nomuntu oyobheka ama prostitute kwazi ukuthi nawa high class wabona ngendlela ayigqoke ngayo bese ayethanda ukugqoka ubucwebe bube buningi evunule ngegolide nangamatshe egugu namapels ayegqoka kanjalo ama prostitute ingakho kusetshenziswa leyo symbol la ku Revelation ukukhuluma ngendaba ye prostitution nina sende bangcwele ngakho kahle kahle uPaule uthi abazwana abakholayo eEfesu abangaqhokisi okwabafazi abangenasimilo abangaqhokisi futhi okwabantu ababaqwayizi ileyo intazamo kuyisho la ebandleni laseEfesu ngoba kuyenzeka abantu noma sebesindisiwe kodwa balingeke endleleni yokugqoka kuyenzeka namanje sengikhuluma ke manje ngesikhathi samanje kuyenzeka ukuthi ngenxa yamafashion asezweni indlela zokugqoka okumele ngabe zishayisa ngamahloni indlela zokugqoka eingafanelekile eingahloniphekile njengoba kadeshe uPaule indlela zokugqoka eiveza umuntu o out of control imizwa yakhe akakwazi ukuyibamba iphumela nangaphandle kwichoice yakhe yeingubo kuyenzeka lezo zinto enjalo zingene esitayeleni zibe semgangathweni ngendlela yokuthi nalabo abangenjalo ke ngokwesimilo akaqwayizi ngokwesimilo uthembekile nasemshadweni wakhe kodwa ngenxa yepressure yefashion neculture sezweni bayithole sebelingeka nabugqoka kanjalo uPaul uyala labo bantu abanjalo ukuthi qaphelani ke ningathathwa ama fashion abantu noma aqalwe abantu abangayiphathi kahle uNkulunkulu bayala kanjalo abesifazane abakholwayo. Nami ngicela ukukhuluma ngokukhululeka. Ngoba futhi sengiqala nezinwele ezimhlophe la nempandli yeza.
Kuyenzeka namanje bangcwele. Uma ukubona ama prostitute ubone izinto abayiqhokayo ziqhokwe bandleni. Kuyenzeka. Noma kungasabange bandleni ke emphakathini nje abantu amantombazane owazi ukuthi awasiba abantu abadayisa ngemzimba. Kodwa ingubo abayiqhokayo ingathi abantu abadayisa ngomzimba. Ma iprostitute lingambona lingamncoma nokumncoma liyifise leya ngubo leyana ngoba ingasebenza kwi trade yalo kodwa igqoko umuntu ongekho kuleyo trade leyo into eyenza leyo nto ukuthi uSathane uhlakaniphile futhi uyabadida kalula abantu besifazana uthatha uthatha lezo zinto nabantu abanjalo abaphumelelise abanikeza imali abafake ko TV babe ama celebrity bahambe enqunuke ku TV emphakathini bese nabakhulayo babona ukuthi ho abantu abaphezulu nabaphumelele bagqoka kanje bagqoke kanjalo abantu umuntu angabe sabona ukuthi ama prostitutes enze nje akekho umuntu wesifazane ohloniphekile ohamba enqunu phambi kwabantu ama prostitutes ezinye azenze ijwayeleke fanele ngiqaphela ukuthi ngingadlula ezizweni futhi ngingahambi kakhulu ngibheke nesikhathi okunye akwenze kujwayeleke bazane ngifuna uneze nje example kujwayeleke ngendlela ukuthi wena uma unenkinga kube sengathi engathi wena unenkinga uyabona into ezamkisho le nto ukuthi mathiwa kuyobhukudwa iculture ifundisa abantu besifazane kujwayeleke kwamkeleke ukuthi umuntu ugqoka ipenti no bra kubizwe ngebhikini futhi kube into ejwayelekile umuntu omdala ahambe enqulu kunama thousands abantu kodwa kwamkelekile njengathi wena mawukhuza ingathi wena onenkinga kwenziya kanjani ukuthi into enjalo igcine ijwayelekile yamkelekile ukuthi umuntu ekhulile ahambe ngepenti no bra phambi kwabantu emphakathini ingenxa ukuthi uSathane uhlakaniphile uyabakhohlisa abantu angithi no Beyonce uhamba kanjalo estage kwi concert manje kuphi inkinga phona athi masenze njalo uSathane wenza kanjalo ngakho ngicela ukuniyala ngokwezwi likaNkulunkulu nina besifazane abakholwayo ukuthi ningakhohliswa yizwe ningadukiswa yizwe abesifazane kanjalo verse 9 mabagqoke ingubo ehloniphekile uyahlonipheka umuntu meke waphuma endlini abahlobe ngokuhlakanipha abahlobe ngendlela ewasabaya amahloni abayikhave imizimba yabo abangavezi imizimba yabo bangavezi nama shape emizimba yabo abakhave imizimba yabo uma ubabona bona umuntu wesifazane o in control of her passions hayi umuntu wesifazane ohlulwa yinkanuko zakhe uzayivumele zivele endleleni aqhoka ngayo amen ngicela ukudlula la ngokubala nje ezinye zezinto eziba usizo uma umlalela uNkulunkulu la ngoba webazwane le nto iyafundiswa abantu bayayazi abantu bayifunde ngasemakhaya sometimes kwezinye indawo kodwa abayenzi noma sebekholwa abantu okungenza ngibone ukuthi abakholwa ukuthi lento iyasiza ngempela bayazi ukuthi kusho njalo kodwa umuntu akekho convinced ukuthi kuzongisiza ngempela mina ukwenza into eshiwo uNkulunkulu ubona sengathi lezi zasezweni indlela zingcono kunalezi kaNkulunkulu amanye ama benefits abalwa nje kulona leli verse ukuthi uzoba umuntu ohloniphekile instead of umuntu ongahloniphekile mawugqoka ngendlela erivelayo umzimba wakho awuhlonipheki uzenza udeleleke wena kunomehluko between ukufiswa ngokocansi abantu bakubone babe nelast bakufise ngokocansi nokuhlonishwa nokuthandwa uSathane afuna abantu besifazane bangawazi kube sengathi amadoda wonke mayethenjo yonke indawo lo ahamba khona ephenduka nawe kube ngathi uyaziswa ke uyaphakamiseka kanti uyadeleleka le ndlela eyenza umuntu ahlonipheke ukhava umzimba wakho kusho leli verse le.
Okwesibili, mawujwayeza ukugqoka ngalendlela uNkulunkulu asho ngayo, uba really in control of yourself ngoba wonke umuntu wesifazane nabesilisa abanazo into zabo namhlanje ngikhuluma ngomama nabantu besifazane. Wonke umuntu wesifazane unawo ama temptations okuthanda ukubukwa ngendlela engafanele. Bonke banjalo, nonke njalo. Ikhona temptation sengathi ngingabukwa abanye abantu ngaphandle komyeni wami noma mangakebi nabe umyeni engathi bangangibuka nje bonke. Ikhona temptation yokufuna iattention kodwa umuntu wesifazane ogqoka kahle uyayinqoba, akabuswa yona, uyayicindezela kube uyena in charge, angalawulwa ama desires angafanele enhlizweni yakhe. Ibenefit le umuntu wesifazane ogqoka kanje wenza okuhle kwabanye hayo kubi. Ubeka isibonelo esihle for abantu besifazane futhi uyabalekelela abantu besilisa abakholwayo ukuthi bakwazi ukuhamba baqonde bangadidiswa uwena ulekelelana noSathane ukubalimaza. Amen. Ngiyazi ukuthi le ayifunwa le. Bathi abantu umuntu uma eyixakekele akusiyinkinga yami. Khona iqiniswana lapho ukuthi amadoda kufanele acontrola wawo amalast angaphiki ngendlela abantu besifazane abagqoka ngayo ngoba uNkulunkulu uyazi nje emhlabeni kodwa still uthi amadoda wabe self-controlled nawo. Kodwa uyalekelela uSathane ekulingeni abantu besilisa uma ungagqoki ngendlela efanele. Usebenzisana naye, uyithuluzi lakhe lokuthi andise ukonakala kokucansa emhlabeni. Ngakho uma ugqoka kahle ulekelelana noNkulunkulu ukwandisa ukuhle. Ma ugqoka kahle enye into ezokwenzeka ukuthi uattract abantu abafanele. Angithi abaningi benu niyathanda nokushada. Kodwa ngithi ma ugqoke kahle umuntu esondela kuwena usuke esondela isikhathi ngeenhloso ezifanele ngempela. Kodwa ma ungagqoki kahle u-attracta lonke usakabhudu olungazile ngeenhloso ezinhle. Niyayazi ngithi leyo bazalwane. Banjalo. Nongakaza ukucabanga umshado emqondweni wakhe ongenanhloso yokuba nomfazi, uyalishaya ikhwela makudlula umuntu ongagqokile kahle. Ma ugqoka uveze kakhulu u-attracta abantu abangebahle empilweni yakho. Kodwa uma ugqoka kahle, the right kind of people will be attracted kuwena, generally speaking nje. Bese ke mkhulu umvuzo womuntu wesifazane oyithibayo alalela uNkulunkulu emazulwini. uNkulunkulu uyobe bavuza ezinye zezinto eniyohlelwa ngazo lezi ukuthi wawukhetha kanjani endlini yokugqoka ngoba phela uNkulunkulu ukhulumile kunomvuzo wokumlalela uNkulunkulu. Amen. Cela ukudlula ke la. Let's look at verse 11 to 14. Indaba yesibili iculture yethu elwa nayo kubantu besifazane. Owesifazane makafunde ngokuthula. Fake ngabelisho njalo iversion yesiZulu. Akafunde ngokuthula nokuthobeka konke. Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abe negunya phezu kwendoda. Kodwa makathule ngokuba uAdam wabunjwa kuqala. Kwase kulandela uEva futhi uAdam akakhohliswanga kodwa owesifazane okwathi esekhohlisiwe waphambuka. Umuntu wesifazane akafunde ebandleni. uNkulunkulu uyafuna abafundiswa abantu besifazane balazi izwi likaNkulunkulu kodwa abafunde ngokuthula nokuthobeka. Indlela abaparticipate ngayo ebandleni indlela enokuthula nendlela enokuthobeka enokuzehlisa ebandleni. Bese uverse 12 eyachaza ukuthi yini lokuthula akhuluma ngakho nalokuthobeka akhuluma ngakho. Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abe negunya phezu kwendoda kodwa makathule. So ukukhuluma ukuthula akhuluma ngakho ukuthula kokungaba umuntu ofundisayo, hayi ukuthi ukuthula kokungathi ivunje. Awuthandazi makuthiwa kuyathandazwa awuhlabeni makuthiwa kuyahlabelela usilent akukhulunywa ngalokho kodwa kukhulunywa mayechaza kuverse 12 ukungaba umuntu ofundisayo nokungabi umuntu onegunya phezu kwendoda. Mangisamaraza nje ukuthi uthini uthi abantu besifazane abangabi abefundisi ngoba mayeqhubeka echaza kuyona lencwadi uyabona ukuthi lento yokufundisa negunya into ewumsebenzi wabefundisa ama elder or bishops embabizwa kanjalo. For example, ku chapter 5 uverse 17 uthi ama elder aphatha kahle naligunya, ama elder yaphatha afanele ukuba atuswe ngokuphindwe kabili, ikakhulu lawo akhuthalela ukushumayela nokufundisa naye le party yesibili. Lento yokushumayela nokufundisa nokuphatha ukuba negunya phezu kwabanye yinto yamalunga ama elder ebandleni. Ngakho mayethi owesifazane makafunde ebandleni, participate ngokuthobeka nokuthula, athi akamvumeli ukubafundisa nokubathatha igunya phezu kwendoda. Enye indlela yokuthi akamvumeli umuntu wesifazane abe umfundisi, abe ubishop oyi elder ebandleni. Ukhuluma ngalokhu uPawulu. Ngicacile isobala. Into engekho sobala ukuthi makuthiwa kangafundisi, futhi umuntu wesifazane nje akavumeli ukufundisa ever. Angicabangi ukuthi usho njalo ngoba khona indawo esiyibonayo abantu besifazane befundisa. For example, sakhuluma kula masonto adlule ukuthi uTimothy ivangeli walifundiswa ekhaya. Ugogo wakhe uLouis noma wakhe bamfundisa ivangeli, abantu besifazane bayayifundisa izingane. Banomsebenzi vele wokufundisa izingane zabo izwi likaNkulunkulu. Sabona ku Titus chapter 2. Abesifazane abakhulu bayifundisa abesifazane abancane ukuthanda bayeni babo, ukuthanda abantwana babo, ukunakekela amakhaya, yonke leyo nto leyo. So kabesifazane bayabafundisa abanye besifazane. Enye example ekhona sibona encwadini yeZenzo chapter 18, zokufundela nje uverse 26, kukhulunywa ngecouple la uPriscilla noAquila ababeshadile. Waqala ukushumayela elentuzeni esinagogeni ngesibindi uApollo, owaye umshumayela, indoda yayishumayela endaweni yaseCorinthe. Kwathi kuba bamuzwe oPriscilla noAquila, indoda nomfazi, bamthatha bobabili bamcacisela kahle indlela kaNkulunkulu, bamfundisa indlela kaNkulunkulu. Umama nomyeni wakhe bafundisa umfundisi izwi likaNkulunkulu, bamfundisa eceleni. So ke akukhulunywa ngokuthi wena kho muntu omchazela izwi. Uyabachazela abantwana, uyabachazela abesifazane. Namadoda sometimes eceleni ngasese bakhona abantu ongabasiza ngezwi likaNkulunkulu. Athi akhumbula naku 1 Peter chapter 3. Umama oshade nendoda engakholwa umele ukuyizuza ngaphandle kwezwi ngenkambo yakhe. Kodwa implied laphana ukuthi ivangeli lihamba livele. Uma unomuntu ongasindisiwe ekhaya noma umuntu wesilisa, uyamfundisa ivangeli izwi likaNkulunkulu. Ngakho kukhulunywa ngokungafundisi as the official teachers webandla, le role yabefundisi. Abantu besifazane abavumelekanga ukuma la bathatha igunya phambi kwabantu, ngoba ngikhuluma kanje, ngikhuluma ngegunya. Ngiyaniyala nonke, nginikeza imithetho, ngimnikeza imigwaqo nqubo, indlela yokuphila ngeauthority yezwi likaNkulunkulu, hayi ngeyami authority ngoba ngumfundisi. Kodwa nginifundele embhalweni, ngithi nansi indlela yokuphila. Umuntu wesifazane akavumelekanga ukuthatha lowo msebenzi ebandleni, babe yibona abantu ababusa phezu kwebandla ukulawula on behalf of uNkulunkulu. Lisho njalo leli verse leli malikhuluma ngabantu besifazane. Kule nto authority futhi kuyangena le nto yobudikoni, indlela engiyibuka ngayo mina. Ngoba amadikoni noma engasibo abafundisi futhi engafani nabefundisi, kodwa anali igunya. For example, uyakhumbula encwadini yeZenzo laba ba uZenzo chapter 6, uma ibandla licabana ngenxa yokudla, kukhethwe la madoda awu-7 kuthiwe awathatha umsebenzi wokunakekela indaba yokudistributha kokudla ebandleni. Ibandla was in the thousands ngaleso sikhathi, kwakunama-thousands abantu. Kwakungathiwa la madoda awu-7 iwona azophaka ibhodwe epletini ahamsele bonke abantu ama-thousands, mhlawumbe laliko-20,000 ibandla. Kwakuthiwa aba-organize, ba-coordinate, baphathe umsebenzi wokudistributha kokudla ebandleni. So ke namadikoni kuyaba abantu abane-authority phezu kwabanye, kuphela ukuthi bona babhekelela imisebenzi e-practical ebandleni, hhayi ibandla lonke nezinto zokomoya. Ngakho leya ndawo yokuthi umuntu wesifazane akangalithatha igunya phezu kwendoda iyangena
nakule nkonzo yobudikoni. For example, khona la ku 1 Timothy mabuku chapter 3 makhulunywa ngamadikoni kune qualification ecishe ifane efanayo neyama elder. Ku verse 4 ka chapter 3 ubethe ngama elder umuntu ozoba umfundisa kube umuntu ophatha kahle umuzi wakhe. Abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke, kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha kahle umuzi wakhe, pho angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? Mawehlela ngenzansi ku verse 12 amadikoni mawabe mfazi munye akwazi ukuphatha kahle abantwana bawo nemizi yawo. Implied ngokubona kwami ile yanto ukuthi ngoba ninabo ba abantu abaphethe bandleni kaNkulunkulu belekelela ama elder ekutheni banayikele izinto ezipractical zebandla, ngakho amadikoni njengabantu be authority nabo abantu besifazane therefore bavumelekanga ukuba kulezo yikhundla ngoba it means bazothatha igunya phezu kwabantu besilisa okuyinto uNkulunkulu athi mayingenziwa. Ngicela ubukeke uverse 13 la ngoba sifike sixabaneke mase sifika la sabe fundise sixabana sodwa. Batho munye yes uqinisile, very good exposition so far, kodwa leyo nto yayishiwo ngoba kwakhona isimo esasikhona eEfesu okwakudilwa nasabantu besifazane babengafundile eEfesu. Abantu besifazane kwakunjani, kwakunjani eEfesu, kodwa manje akusenjalo. UPawule akayi eEfesu kodwa uyasinika izizathu, uthi ngokuba izizathu verse 13 uAdam wabunjwa kuqala kwase kulandela uEva. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi edala umuntu washaya nje into eyayingenasidingo uNkulunkulu. Angithi wathi mayedala umhlaba wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya. Wathi makuvele umhlabathi owomile emanzini wavela umhlabathi owomile. Wathi uNkulunkulu amanzi awagcwali ilwane nangempela amanzi agcwali ilwane ofish nani nani. Wathi akuvele iy'nyoni emkhathini zavele iy'nyoni. Wathi makube khona iy'lwane emhlabeni zaba khona iy'lwane. Kodwa mase kufika kumuntu wayengathi uNkulunkulu akugcwala abantu emhlabeni bese beyagcwala abantu. Wayengakwenza lokho uNkulunkulu. Kodwa wakhetha ukuthi athathe ubumba adale umuntu oyedwa qala, adale indoda. Noma wayazi ukuthi udinga abantu ababili uNkulunkulu, kodwa waqala ngoyedwa indoda. Emva kwalokho wayesekhipha ubambo kwindoda, wadala umuntu wesifazane wase wamlethe endodeni. Wamdala ngo as unumber 2. uNkulunkulu kukhona into ayezama ukuyisho uPawule asinterpretela yona. Uthi ngokwenze njalo uNkulunkulu wayeveza ukuthi kuyintando yakhe ukuthi amadoda eze kuqala athathe iresponsibility yokuhola ezintweni zasemhlabeni nabantu. Leyo nto wayi-apply emshadweni siyayazi sonke. Leyo nto futhi i-apply nasebandleni kuleli verse. Le nto ukuthi abantu besilisa mabahole, abesifazane balandele ngemumva emva kwabo, yinto uNkulunkulu ayihlela wayidizayina ekuqaleni. Akusiyona into yase-Efesu, into yase-Pine Town, into yase-South Africa, noma umthetho sisekelo ungavumi. Amen. Verse 14 futhi u-Adam akakhohliswanga, kodwa wesifazane okwathi esekhohlisiwe waphambuka. Usho ukuthini ngalokho? Ulanda again le ndaba ukuthi uSathane wafika wakhuluma noEva, uEva wakhohliseka, wawa wawela esonweni, nendoda yakhe yamlandela lapho ekwenzeni njalo. Ngicathi usinike umqondo wokuthi le nto yokuthi uEva ahambe phambili akhulume nenyoka, kanti uNkulunkulu wayenikeze imiyalo ku-Adamu, wabe ku-Adamu ukuthi akube uyena ofundisa u-Eva imiyalo, akube uyena onamandla, one-authority okwazi ukuprotekta, avikele u-Eva. Kodwa u-Eva angafuni ukutasha phansi kuka-Adamu, kunalokho ayikhulumele nenyoka, ayithathele iy'nqumo yedwa. Leyo nto yadala i-disaster. Nale nto yokuthi u-Adamu angami njengendoda amcorrect unkosikazi wakhe, kodwa vele amlandele nje asubmit kunkosikazi wakhe, yiyo lento eyadala i-disaster. Ngicathi usho njalo. Ngamanye amazwi, ukuphambanisa ama-roles uNkulunkulu asinikeze wona kuletha inkinga kubantu, njengoba kwaletha inkinga ekuqaleni yesono nasebandleni e-Efesu Timothy. Kuzoba ne-disaster uma uvumela amadoda ahlale emumva aqhuba abantu besifazane ngamakhanda phambili, or abantu besifazane baphushela amadoda emumva bafuna ukuhamba phambili. Ungavumi into enjalo,
amadoda wahole
abantu besifazane balandele Timothy ebandleni laseEfesu nani bazwane basekukhanyeni. Kunama-benefits ukwenza njalo. Kusiza nje okokuqala ngokuthi masicabanga ndawonye lento le. Uma uNkulunkulu ethi abantu besifazane bangaholi ebandleni babe abafundisi, uzobanika yini iziphiwo zokuhola babe abafundisi? Akukwazi. Angeke afike anqabe bese kunikeza isiphiwo sokuyenza into. Ngakho ma enqabile uNkulunkulu, we can conclude ukuthi then abantu besifazane abanasi isiphiwo sokuba befundisi. Uma bengenaso, then it means ibandla lizoholwa abantu abangekho gifted ekwenzeni leyo nto yokuhola. I-disaster kenzeka kanjalo ebandleni. Lanzama ukuthatha unyawo nilwenze libe yisandla, nesandla sibe unyawo. Niphambanisa ama-gift ebandleni. Abantu uNkulunkulu abanikeza isiphiwo sokwenza into, ningabavumeli bayenze, abanye bangayenzi. Nithathe uzinhle nimbeke la, nithathe mina ningibeke lapha kwi-mic nithi angihlabelele, nizoyizwa into ezophuma. So ke kuyasibenefitha ukuvumelana ukuthi siseve ngokweyiphiwo uNkulunkulu asinike zona. Sonke siyasizakala makuhlabelela uzinhle ne-music team yakhona. Kuba mnandi, akufani noma makuhlabelela mina. Akavunyelwe awenze lowo msebenzi. Ngoba u-gifted for wona. U-right ekuthena wenze. Isandla sibambe, unyawo alihambe. Ingqondo ayicabange, umlomo awukhulume. Akungaphanjaniswa izitsha, akwenze kahle mayiphanjaniswa izitsha. Abanye ke bayafika masisho kanje bathi, naba nje omama banamabandla amakhulu. Kusho ukuthini ukuba kukhulu kwebandla? Ngoba nesihogo sikhulu. Siningi kunezulu isihogo. Incane indlela, iwumcingo, nesango lincane eliye kuphileni, bayingcosana abalitholayo, kodwa inkulu indlela nesango livulekile eliye kubhujisweni. Ubukhulu bebandla means nothing ngensindiso yabantu nokukhula kwabantu enkosini. Enye benefit ukuthi vele lamadoda akholwayo manikethe kahle nawe phela ningalandela wonke amadoda. Manikethe kahle azohola njengoKristu azozama. Noma enamaphutha azolokhu efunda ukulingisa uKristu, awazukuphatha ngendluzula ngolaka indlovu engaphikiswa eyibeka unyawo la emqalweni wakho uzwe ukuthi uphethwe. Cha. Hayi la wakholwayo. Ilawa ale phesheya komfulo othizeni lo. Hayi lawa kholwayo abusa ngobumnene bukaKristu. Asebenzisa iauthority ukufukula abanye. Hayi ukukhothanyelwa wona be njengamakhosi ebandleni. Angithi nabona asakabi nawo nama throne la. Sometimes kuba khona ama throne amalapha nama coffee table anama lucozade. Nine ningavumelekile ukwathinta. Asizukuya thina lapho ngakho ungathoba ukukhululeka ukuthi akuze ukudlalwa nangawe. Amen. Ngicela ukuvala ke ngale liphuzu lokugcina. Lona ngizoba mfishane kulona. Uverse 15. Kepha uyakusindiswa umuntu wesifazane. Uverse 15. Ngilapha ku 1 Timothy 2. Uyakusindiswa ngokuzala abantwana. Uma behlala abantu besifazana yabantwana, uma behlala abantu besifazana ekukholweni, othandweni nasebungcweleni futhi beyithoba. Icabadala ke ivesi uma uzupha uPetru ethi khona ezinye izinto eyinzima ukuyichaza abantu abangenalwazi abayiphendukezelayo, amavesi afana nalawo kufanele uinterpret ube careful. Usho ukuthini ukuthi umuntu wesifazana uyakusindiswa ngokuzala abantwana? Umuntu uma izala abantwana uthola nensindiso angene ezulwini. Ongenabo abantwana kangene ezulwini kusho ukuthini? Kukhona ama interpretation mhlambe amathathu engike ngiwezwe ama commentator eBhayibheli ekhuluma ngawo. Abanye bathi
uyosindiswa kuleli yahlazo bekhunywa ngalo kuverse 14 lokuthi wadukiswa wase waholela isizwe sonke esonweni lelo hlazo uyosindiswa kulona ngokuthi kazala abantwana bese ngoba yena uyaqhubeka ekukholweni nababenze bakholwe ngamanye amazwi wawisisizwe sekuyena futhi osibuyisele enkosini isizwe through khulisa izizukulwane sesaba uNkulunkulu. So lelo hlazo uyosindiswa kulona khona abasho njalo. Kube khona bathi uyosindiswa kwiprocess yokuzala abantwana. Ngoba ngithi yakhumbula indaba yokuzala abantwana uNkulunkulu waqalekisa kuyona ngesikhathi abantu sebewele esonweni. Wathi seniyozala ngobuhlungu and ever since leso sikhathi abantu besifazane babephela ekuzaleni abantwana ngaleze engakafiki ama indaba ze medicine ezenza kube safe ukuteta babefa abantu besifazane. So yayikhona into ethi lento yokufa kwabantu besifazane i-judgment kaNkulunkulu ngoba baholela isizwe sonweni. Ngakho abanye bathi uNkulunkulu uyobasindisa bayoteta safely abantu besifazane uma beqhubeka ekukholweni. Ngenzeka ukuthi usho njalo kodwa angiboni kanjalo, ngivumelana nale ndlela yesithathu. Ngicathi ukhuluma ngensindiso leyo kusindiswa ezonweni. Kodwa mayethi ngokuzala abantwana kufanele upake ngokuzalwa kwabantwana bese uhlanganisa nalento aqhubekayo isho uthi uma behlale ekukholweni othandweni nasebungcweleni futhi beyithoba. So ke basindiswa nabo ngokukholwa nangokuthela iyithelo njengothando, njengokungcwele, njengokuyithoba, okusho ukuthi nokuzala abantwana uhlobo lwesithelo uNkulunkulu afuna sibe khona empilweni yomuntu wesifazane. Kodwa kwisiZulu sibeka kube sengathi ukuteta nje kuphela, kodwa ukhuluma ngokuba nabantwana, ubakhulise, ubanakekele, ukhuluma ngalento yomuntu wesifazane obathandayo abantwana, ongabenqeni abantwana. And kule context yokuthobela amadoda ebandleni, umuntu wesifazane ongafuni ukushiya ingane ngemumva agijimela amaposition uNkulunkulu atheya kuba wamadoda. Niyayazi leyo nkinga phelo, amen. Ngiyamalala. USathane uyayiphusha naleyo agenda leyo yokuthi bantu besifazane musani ukudlala amadoda nini. Wona afuna ukuhamba yoba ma-CEO ahole imali eyinkulu alokhethini nahlalani nabantwana. Hlala nabantwana for what? Into edeleleke kanje engathi angifundile ngihlale nabantwana, kusho uSathane ilalele imbokodo, ishumayele imbokodo. Iphikisane ne-design kaNkulunkulu. Kube sengathi indaba yokunakekela abantwana into eyihlaza edelelekile yomama bangazilutho. Kanti ubizo lwabantu besifazane olune-ona phambili ngaphambili kaNkulunkulu. Uthi uPawule bomama e-Efesu, niyosindiswa uma nikholwa njengawo wonke umuntu bese niveza iyithelo zokukholwa njengothando nobungcwele nokuyithoba. Esinye salezo yithela uNkulunkulu afuna ukuyibona kubantu besifazane abakholwayo, ukuthanda abantwana, ukuthanda amakhaya. Angithi uThithu usho njalo, uthi kuverse 4 uThithu chapter 2, abesifazane abadala bayiphathe kahle ukuze bagqugquzele abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo nabantwana babo, babe abanengqondo abamsulwa, baphatha kahle amakhaya abo. Indaba yekhaya, indaba yabantwana, indaba yomyeni, ubizo lomuntu wesifazane mayishadile oluhle okufanele alwazise ukudlula ihhovisi nemali neyikhundla eyiphakeme emphakathini. Noma angithi umuntu wesifazane akavumelekanga ukusebenza ngaphandle kwekhaya, kodwa noma esebenza ngaphandle kwekhaya akupheli ukuthi i-responsibility number 1 yakhe ikhaya uNkulunkulu amnikeze lona. uNkulunkulu wayakha lento ngokuhlakanipha kwakhe, wathi omunye uyophuma yosebenza, wamnika nomzimbo onamandla onjalo abuye nokudla. Omunye wamenza onomzimbo okwazi ukuteta abantwana, ancelisa abantwana ukuze enze umsebenzi, wamnika nje ne-touch yokwazi ukuhlanganisa izinto ekhaya ngoba wayembizele lowo msebenzi onjalo uNkulunkulu. Muhle bantu besifazane abakholwayo, awutelelekile. Ningavumelani nezwe endaweni zokusebenza nakwipolitiki ukuthi linifake umqondo wokuthi umuntu ongazilutho odelelekile ongafundile ohlala ekhaya. Kumthandazo wami ukuthi mina kube nabantu besifazane abancane abakhula makuthiwa wena ufuna ukuba yini, angathi ngifuna ukuba udokotela nothisha, athi mina ngifuna ukuhlala ekhaya ngibe nabantu nanginakekela ikhaya lami. Esi aspiration yakhe, into afuna ukukhula yenze.
Ukhona uamen noma umbijana nje lapho? Awukho kahle la, awukho kahle ngoba sishumayelile imbokodo. Ngisafa esebenze kanzima ukukhipha into eshiwe imbokodo sifake leshiwo uNkulunkulu. Kodwa kuhle bazalwane, ngoba ngithi vele uzobe ushada nendoda ekholwayo, awuzukushada indoda engakholwa. Ifundisiwe ukuthi awuthi-ke ngoba engasebenzi bese uyamcindezela ukhontrola amakhadi uthi i-roll on yesingaki. Cha, uthanda njengoKristu. Ngakho umuntu wesifazane onjalo uyakwazi ukuhlala ekhaya nakela abantwana, aneliseke kwi-role yakhe yokunakela abantwana, ukunakela ikhaya. Avumela umyeni wakhe ahamba yosebenza, athathe leyo responsibility anakele ikhaya. Kube kuhle, kube ne-design kaNkulunkulu ney'ngane ey'benefithe. Ayikho ingane ekhula ithi ngiyamzonda uma ngoba wahlala nathi ekhaya wangaphuma waye ema-ofisi. Ayikho esho njalo. Nathi sikhule nje sibangaka ungamsola ngalokho okunye ukuthi waphuma washiya nogogo. Bakhala kanjalo abaningi. Wahamba uma wathi uyozama, sasala nogogo nomalume kwaze kwenzeka izinto ezingafanele komalume. Uma akekho ubangisana nobaba. Angithi into embi ubangcwele, ngifuna ukuthi mhlawumbe ngisho nje indlela mina engiyibona ngayo. Kuhle kakhulu athi futhi uma abantwana besebancane, uma abantu besazana beyikhethela ngokwabo kusuka umthetho. Ayikho inkinga uma ufuna ukusebenza ngaphandle kwekhaya, as long as uwazi ukuthi kodwa ikhaya i-responsibility yakho. Singalibangi, ungalibangi nomyeni wakho, ukhuluma o-50-50 basezweni. Yazi ukuthi i-responsibility yakho nomsebenzi owukhethayo ne-career oyikhethayo ikuvumela kodwa ukuthi ube nesikhathi esiningi sokwazi ukunakekela ikhaya. Ayikho inkinga. Omunye uyakhetha ukuthi iy'ngane zami zisencane ngizoke ngihlale, mhlambe uma seyikhulile bese ngiyaqala-ke ngibuyela ey'ndaweni zokusebenza. Omunye uyayikhethela kanjalo. Omunye akhetha ukuthi no, ngizohlala nje ekhaya, angizukuqala nokuqala noma iy'ngane seyikhulile ngizoba usiza ebandleni. Kuningi umuntu wesifazane angakwenza. Omunye akhetha ukuthi ngizoba nomsebenzi ovuma ngisebenzele ekhaya ukuze ngikwazi ukulekela nangey'mali, kodwa ngibe umuntu osekhaya. Kuningi ukuhlakanipha uNkulunkulu akunika abantu besifazane abayimisele ngokuhamba entandweni kaNkulunkulu ey'ntweni ey'njalo. Ngakho ikakhulukazi nini sebancane, ake niyithandazele leyo nto, niyiprocesse ibe enye yama-options yama-career. Ikhona i-career yokuthiwa i-homemaking, futhi inedumela ebandleni likaNkulunkulu noma ingadelelwa ephalamende. Uthi omunye awe ma cela kuvala, sengigqibela sesikhathini, sengizokhuzwa lapha ngaphandle. Into ebengizama ukuyisho bangcwele kubantu besifazane kwimbokodo nathi esiyithandayo ukuthi yethembani uNkulunkulu kunokuthemba izwi. Abaningi benu aninzi kanjalo, abaningi benu ni-convinced ngey'ndlela zokucabanga zasezweni, aniyiboni kahle lezi zezwi likaNkulunkulu. Aniyiboni kahle endleleni yokugqoka, aniyiboni kahle endleleni yokuthoba emakhaya nasebandleni, aniyiboni kahle endleleni yokuthi yini ubizo lwenu oluhamba phambili olwedlula olunye. Nihambisana nezwe ekutheni ayi wonke umuntu akagqoke phela angasali kwabanye. Uma kuphenduka nabanye nama baphenduke nami, niveze yonke into njengabantombazane nabantu besifazane basezweni. Nikholwa yizwe ekutheni nani nimele ukuphatha, niyaqindezelwa uma kuthiwa submithani. Akulingane ngayo yonke indlela, nivuka umbhejazane, nigcine ningasaboni ukuthi nivuka umbhejazane against i-design kaNkulunkulu. Nicathinile namadoda acindezelayo, kanti uSathane usenifaka empini noNkulunkulu owanidalayo. Abaningi benu niyayidelela lento uNkulunkulu andalela yona.
One design, wanika ukuthi kube into yenu yokwazi ukuletha abantu emhlabeni, ukwazi ukubanakekela nibakhulise.
Nakhe namakhaya niyibona njengento edelelekile, nifuna leziya uNkulunkulu ayiprioritizele abantu besilisa ngoba izwi lisho njalo. Ngakho ngiyaniyala, cabangani nizama uku-adjust indlela yenu yokubona ihambisane nendlela uNkulunkulu akhuluma ngayo. Cela ukuthandazana.